So call my landy.
I'm winning body, 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 body move. I just body, 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 body like
Jimmy
it would.
Mr.
DJ, play music. Nipige makelele, labata falijika. Natamani kunyo pombe, ilo wasi to me. Mwili umekufa gazi, napigwa tasi umi. Chokota okota na nimesota kusota na moyo una sokota na najipoza na wata
bam tiki bamba ba bam tiki bamba bamba ba bam tiki bamba ba bam tiki bamba bamba ba bam tiki bamba bam tiki bamba bamba ba bam tiki bamba bam tiki bamba bamba
bam tiki bamba. Rumba tu, ngoja nicheze rumba tu. No high swing yo, ngoja nicheze rumba tu. Rumba tu, ngoja nicheze rumba tu.
Manye boy, hey, maswes ya menija kwa kichwa nkipiga lita na tiki sika nana. Punguza hizo kilomita, stress iziki kushika, tunavuta mashisha noma. Hey, cheza hizo rumba, prakata tumba, bumba bumba bumba, special mame tumba, dole bumba, kisha yumba yumba, tungi ziki zidi unasau mpaka na nyumba, maisha mafupi bwana, enjoy acha kutukana, rumba tunaruka sana, leo tunasau mpaka ya jana, tungi na cigarette, vumbi, hakuna stress, hakuna bundi, tunashusha great. Starehe hazitaje tikuwa na chat. Nakaa bichi na pato pepo wa bari. Mkini disi mwenzenu wala sijari. Nacheza rumba mwenzenu sichezi kamari. Ambia polisi na sisi huku ni askari. Atari, kaa mbali. Rumba segere chakache na zumari. Ni manye boy na nacha ni atari. Kwenye dude la rumba tucheze.
Ngoja nicheze rumba tu. Rumba tu. Ngoja nicheze rumba tu. No high swing yo, ngoja nicheze rumba tu. Rumba tu, ngoja nicheze rumba tu. No high swing yo.